kɛlɛkɛminɛ ninnu yera kuru min kɔnɔ de tɔgɔ Eolika a bɔtɔla tun don Itali jamana la. Kuru in nana ka mɛn Dakar kɔgɔji kan yann'a kana jɔ pɔri in na. A nalen kɔfɛ a bolibaga y'a jira k'a tun bɛ komi a taatɔla don Dominik jamana la. Nka kosɛbɛ jɔnjɔn ma sɔrɔ kurunbɔla in kun min b'a jira k'a bɛ taa jamana wɛrɛ de la. O kama duwanɲɛw fana ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ kuru in kɔnɔ. U y'a sɔrɔ kɔntɛnɛri saba min b'a kɔnɔ a falen don kɛlɛkɛminɛw la. Marafaw mugunpirɛntaw n'a ɲɔgɔnna caaman b'u la. N'a nafolo hakɛ ye sefawari miliyari saba ye. U be dilanna farajɛla jamanaw de la kunnafoniw y'a fɔ cogo min na. Mɔgɔ minnu tun be kuru in kɔnɔ olu de ye Ukraine jamanaden saba ani Grɛsi jamanaden kelen. An be waati min u minalen be lakanatigiw fɛ Senegali faba la. Sɛgɛsɛgɛliw fana be senna nin waati na kɛlɛkɛminɛ nunu kan. Hakilijigila san laban minnu tɛmɛna Dakar pori na dɔrɔgu caaman minɛna yen fana duwanɲɛw fɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.